solidi Gaudi family Mameniji izaduwa Abigi blacky Hamagai Master V Aha aha
Asumani akisha lewa Lewa Anashindwa kujielewa Lewa Tadila lila 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 Shisha Nime mkolea Asumani akisha lewa Lewa Anashindwa kujielewa Lewa Tadila lila 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 Shisha Nime mkolea
Mwiki wa daki gade chage huza chahi Ikada siku kika ute wane chahi Adipo kunyo paka akade dahi Kawa daki
Yo, we represent Bible, wiza mika mwamba yo, Escobar boy.